getachoose.com.
Maluxi yako achikoka, achikoka, baby inu anakonza, anakonza, sini funa kukusowa, kukusowa, mkondo ya chikondi nkafuta mutima mwanga, koma unabwela kungo igonjesa mama kozi ndiwe bomba, ndiwe bomba, mwana kazi ndiwe bomba, ndiwe bomba, uziwe ndiwe bomba, ndiwe bomba, mwana kazi ndiwe bomba, ndiwe bomba. Ndika kusowa ndi maoma kun, kani kakukona ine kumangolila, tiri mozi mpaka ifa, siza kusia makufila, osa opa, iwe ni hilo. Kulipa wani suri bajiri ni makukonda, iwe ni shasha, ni maonga unokia wama. Lafu yako ima nipasa energy, chifukwa chaiwe, ni maziva nine king. Ndiwe choice janga, mayonanga, za kukonda paka kupinda sana eh. Josephina Joso, ilimoji Joso, maka kwanu kunko. Josephina Joso,
malusi yako achikoka, achikoka, baby inu anakonza, anakonza, sinifuna kukusowa, kukusowa, mkondo ya chikondi nkafuta mutima mwanga, koma unabwela kungo igonjesa mama kozi ndiwe bomba, ndiwe bomba, mwana kazi ndiwe bomba, ndiwe bomba, uziwe ndiwe bomba, ndiwe bomba, mwana kazi ndiwe bomba, ndiwe bomba.
Iwe ndi buleti, bomba, Russia. Supwekesa maka makaso pankani ya mpasha. Sindi mafuna kukusowa chonde tango fata. Fikita tiku ni mene ndiza kupase mapasa. Hey, kunena malooks ndendi dua. Sindi kunena kamba kamwa ineshua. Ndiku nene tandiwe yompaka pagua. Ndipo tupo nena yes I do ndizaji takukua. Inu wanakonza, ndipo siza boza. Wina kufuna kulimba na nane ndita kumuloza. Inde kumukonza, sama jaire. Kufuna kutamika, anga ditanie. Fire, fire, faka zampwe ya maliwe. Inde mabadi nditu dina tena baiwe. Kondo ya tujiti palipe wina menanga wine. You are one in a million.
Maluksi yako achikoka, achikoka, baby inu anakonza, anakonza, sinifuna kukusowa, kukusowa, mkondo ya chikondi nkafuta mutima mwanga, koma unabwela kungo igonjesa mama kozi ndiwe bomba, ndiwe bomba, mwana kazi ndiwe bomba, ndiwe bomba, uziwe ndiwe bomba, ndiwe bomba, mwana kazi ndiwe bomba, ndiwe bomba.
getachoose.com.